Waluwa kunonyelezo kukole dwa ni chizuri wante bitundu bia nkole ni Buganda bibisinzo kujumbiro kutuala abana mu masomero kumutendera ogwa senior. Alipote fulumizidwa kachika ka Equal Opportunities Commission ni chika kasibwa nti omuwendo gunugulina akakwate kubunjibwa abantu mu bitundu bino. Ku muwendo gw'abaana wakati w'emyaka 13 okutuukira ddala ku 16 oguli ku bukadde 6 n'ekitundu besanze ng'abaana obukadde 210 be bokka abali mu masomero.